ensi wande tujiri mubulungi tujagala kubanga nungi na ye bitunyike mitima bingi ebilete biwundu ku mitima bingi mwesalawo ekwanika mu lwatu ne baavu banno ne bagamba oli mwavu n'otegana obeeka obulungi bw'omala n'obiwummula nga tewali ssuubi tewali akeera ku makya n'ayita obwavu tijangu eno nze nkoye obugagga tewali akeera ku nkya n'ayita ebizibu timujje eno nkoye kuba obulungi olabirawo ng'ensi gy'olimu ya bizibu kati mu biro ebyo nkoola Yesu. Nakuwola mukama yampulira naite linnya lyenganuma yawulira bateseza mukama yabangayo naleeta ebyama byabwe nabyanjuluza mu maaso gange baswala yiga okukoola Yesu yampulira tekyeganika ekyo namuyita yawulira namukowola nga tewali ayamba bwe babanjayiga okukowola akaba siriko okowole yampulira bw'oba ng'olina sirimu muyite wakyaliwo okuwona bangi bawonye ate tasosola naawe muyite nze yampulira ne mu bwavu bwomuyita awulira alimukomera kowola Yesu bangi be basibanga temulina musango mumuyite ye mulamuzi oyo nange namuyita ng'obwavu bunzita
wala mukama wolo yampulira.